kuni kunongonese sweetie. You look so fine. Ungekuwa nguo ningeva nipende security. Baby, wendo changu kideke umeni kama tasifuru kuti. Baby, wewe changu chako chako changu. Nani bana pete damu yangu. Panutwe wendo usiri wangu. Unanitembeza kwenye tope kwa mgu. Aibu, baby. Ata hakise kombie. Wendo kiboko ya mimi. Asero nanikosha bibie. Nenze koni mekula ya mimi. Minapenda ukisema
nikushike hapa, hapa, hapa na hapa.
Eti unainjoy itam, itam.
Nikushike hapa, hapa, hapa na hapa.
Ah, baby.
Kushike hapa, hapa, hapa na hapa.
Eti nitam-tam unainjoy.
Kushike hapa, hapa, hapa na hapa.
Ah, ah. Kwa shira nitaenda wapi baby kwa kumirembe unanipati batahira. Siki nikupende jema na muyo unusha kupenda unusha mariza. Wanalita bwege marafiki wanadaina kupenda kupitiriza baby. Eti nakudekeza sana nakwendekeza sana baby. Ata ndugu na jama wanasema umeni pacha utani. Chango chako changu. Nalibana pete damu yangu. Kwa nitwe wendo msiri wangu. Unanitembeza kwenye tope kwa mgu. Aibu baby. Ata hakise kombie. Wendo kiboko ya mimi. Asero nanikosha bibie. Weza kwa nimekula ya mimi. Minapenda ukisema
nikushike hapa, hapa, hapa na hapa.
Eti unainjoy itam, itam.
Kushike hapa, hapa, hapa na hapa.
Baby,
apa, 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 apa.
Eti ni tata unanjoy.
Apa, 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 apa.
Minapenda ukisema
nikushike apa, 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 apa.
Eti unanjoy. Tata, tata.